Amad Zambu, super vibe.
Sweetie, production.
Janga hali mwamba moyo wanga wonse ndikufuna yinu Yesu maso mwanga misonzi tawisina ndi matopa koma ntimo ndi uza pita kwa mbuye wako Tanafuna ndalitso wanga yendani nane Yesu wanga poti muga kala nane ine moyo wanga usinda
www.amadzambiwe.com.